Usinevya kuhikiza wise on you. Kupenda kupitiliza, you know that is true. Kukupata miujiza, baby you girl. Umenituliza roho. Natamani hii dunia ingekuwa yako. Moyoni mekwamishia kapeke yako. Toka zamani ningekujua ingekuwa wako. Moyoni imekususia kapeke yako. Niko ananiliwaza wako aru
Kwa
rambu mahaba shikamo. Yame nilimaza wako aru. She's my darling, she's my darling, she's my darling, yeah. Toto nzuri na show, show hatari, show hatari, show hatari. Anatamani hii dunia ingekuwa yako. Moyoni mekwamishia kapeke yako. Toka zamani ningekujua ningekuwa wako. Moyoni imekususia kapeke yako.
Remix Killer.